Amenika moyoni mpenzi wangu azizi, amenika moyoni mpenzi wangu azizi, mpenzi mwenye imani mshika zangu pumzi, mpenzi mwenye imani mshika zangu pumzi. Pendo letu la thamani mimi nae twalienzi, pendo letu la thamani mimi nae twalienzi,
pendo letu la thamani mimi nae twalienzi.
Hatukofu pingamizi, lawama hatuzijali, hatukofu pingamizi, madhali tumekubali, pasiwepo kizuizi, madhali tumekubali, pasiwepo kizuizi. Kubadili kamu hali jambo hilo hatuwezi, kubadili kamu hali jambo hilo hatuwezi,
kubadili kamu hali jambo hilo hatuwezi, kubadili kamu hali jambo hilo. Tabu pendo letu kulienzi, tumelipatia tabu pendo letu kulienzi, pendo letu lishasibu kulivunja lina kazi, pendo letu lishasibu